What is Generation Z?
Spun as old, you know what I'm saying? Speaking to Gen Z right now.
BBC yeah. Once again.
Gen Z wabongo ujasiri wao kubeti wabishi kama seleti wanaishi kama mbele wazazi wao kwa mwamposa akili zao ni ulevi kwa hizi drama tele azizi chama na mayele dosoga zao utasikia mesi ya mwezi Ronaldo unju kafua tatizo lake apendi kolabu amestaki ya endi bado natumika na jeshi chambo wakati huku andaki mindo naona fresh jango Unchain, full huru kama diba na katiza kwa miguu au juju kama ninja So brother too old school baba ngida mnogopa kuspray truth kwa hofu ya karandinga Pay dues kama ninkas, hakuna cha democracy Playful kama Libya maendeleo ya mebomoka si Eti metoboka nyi kubuka ni wasolopa si Kiupeo mezorota bui uleo mewa tocha since Meanza kufanya mavitu zenye simekosa sense Najona pezuru wakosa cause of consequence Ushiki bila si tatu inetaji conscious Some kigonga jobo na smart mnajiona soldiers yet Napiga tu spana habari so gazette Gen Z wabonga wajui kuwa it's not over yet Wakizingua inafaa wote ku overreact Mtawala anajiona mungu chawa kimu overrate
Gen Z is really the identification for people who grow up purely in this new era of communication and technology.
Gen Z is the activist generation. We stand up for what we believe in, whether that is that Baby Yoda is the cutest thing of all time or that climate change is bad.
After couple of puff of purple reefer Wanajifiri upako Wakianzisha trouble ni umako dinda wana vimba Kizimba utasema ni muscle builders and leaders Sumu kwa moyo is what you feel does Watuondole usecha utu watembeze machete Kumbe wanataka kuliwa basi tuwasogeze na kete Tuwalete maseke mwisho tuwapepe mapepe Tumefadhili punda so tutegeme mateke Mtapanda sana nduthi kwa waganga na waganguzi Ntawabana sana pumzi mini mbyanja wa uchaguzi Wamejipanga so ni mbanga kazi za juzi baadhi ya my brother wamesanda kwenye music kutoa kunipa strategies I don't wanna use them walikosa wisdom the reason why I preach them ishi scout moto I mean be prepared pussy's power ndo maana ta ile biko squared makaburu hawakuweza kumwacha biko scared asara roho tu kwa shock juu azipo spare I beat the voice of the people's here I see you in hell for the sequel naongea na fans wa bigos here hawana ubunifu wanatafuta kiko snare downtown homeless wengi wa wana sleep on stairs hamchoki kuwa mabega vibaka na mateja wakati mlio watuma bungeni wote marenga michenga
So I think that Gen Z is really hyper focused on the bigger issues in society as opposed to just what's happening in my community and for that reason I think that we're more likely to see change on a global level or even just a larger level like you know, a national level than we were likely to in previous generations